mtoto ajel.
Ma,
Mungu amejua kuumba, amejua kutengeneza kiumbe kukipamba mfano wa maua. Acha wanione mshamba, amejua kukutengenezia kaumbo nane namba, na moja yangu chukua. Una utuza utamu baby, kwani we msinga wa nyuki, mano tamu wako kasali. Oh la la la, usije kwenda mbali baby, wala usiwaze kunichiti, mimgojwa kwako sina hali. Oh la la la, najuliza why oh why, siku kuna mapema. Oh baby why oh why, siku kuna mapema. Najuliza why oh why, siku kuna mapema. Oh baby why oh why, siku kuna mapema. Anajua nini ya nitibu, yani kitokea nimezidiwa, unilaza maungoni mwake, tiba yangu kifua chake. Una utuza utamu baby, kwani we mzinga wa nyuki, mano tamu wako kasali. Oh la la la, usije kwenda mbali baby, wala usiwaze kunichiti, mimgojwa kwako sina hali. Oh la la la, najuliza why oh why, siku kuna mapema. Oh baby why oh why, siku kuna mapema. Najuliza why oh why, siku kuna mapema. Oh baby why oh why, siku kuna mapema.
It's more beats, babe. It's more beats, babe. It's more beats, babe. It's